Sharka Nana, Mr. Nana.
J-Drama on the beat.
Ndo kusema mua, umefika shushani, ladha imepotea. Ina maana ukumbuki yote nilokufanyia umeishika njia. Hata nikijinamia, nikijililia, haitosaidia. Maana madhaifu yangu ni ya kibinadamu, siwezi kuyakimbia. Miso wa kwanza kuachwa kwenye hii dunia. Yeah, mengi ni yapitia yo sasa, wengine washapitia. Huenda najidhururisha, haukuwa fungu langu. Mapenzi nawe yamekwisha, nashindana na moyo wangu. Nanife leo, nanife kesho, nipewe moto, nikose pepo. Niliapa bila mapenzi yako, bora nitoweke duniani, baby. Nanife leo, nanife kesho, nipewe moto, nikose pepo. Ila mimi bila mapenzi yako, moyo unashindwa.
Kukubali unakata, unakata ukweli, unakata
kweli ndo sipendwi.
Unakata, unakata ukweli, unakata
imejitahidi.
Kukubali unakata, unakata ukweli, unakata
eti ndo sipendwi.
Unakata ukweli, unakata
imejitahidi.
Siwezi.
Nihurumieni wenzenu. Sitaki kusema mengi, haibomoi haijengi. Ila iwe message sendi, likikufikia songi. Hili ya nini nikeshe stendi, ningoje gari haiendi. Kujifanya mapenzi gundi, kung'ang'ania mtu anipendi. Kilichobaki maamuzi, naweza nikapata zaidi yako wewe. Atajalia Mwenyezi, nisijejidhuru kisa utaki wewe. Nanife leo, nanife kesho, nipewe moto, nikose pepo. Niliapa bila mapenzi yako, bora nitoweke duniani, baby. Nanife leo, nanife kesho, nipewe moto, nikose pepo. Ila mimi bila mapenzi yako, moyo unashindwa.
Kukubali unakata, unakata ukweli, unakata
kweli ndo sipendwi.
Unakata, unakata ukweli, unakata
imejitahidi.
Kukubali unakata, unakata ukweli, unakata
eti ndo sipendwi.
Unakata, unakata ukweli, unakata
imejitahidi.
Siwezi.